daga radio plako adnaru mem sakike modo abdullahi bombiya mi yame no penerdon sakra fulbe mi salmini du e modon on fu debbo e gorko mawde petel habaruji mede binnaade der dawte afrika e tugol altine wargo mawne mi dawoy hompetengo on don habaruji de duto en dari hannem taw en gonunun alal haura e lewrtu baku joyabol nyalaade modon laso e goo habaruji mede din leede didi wodi semme leedi mali e leedi senegal mali ton on to en dari ko wodi semme kannun hala jonkan ittol yonkiji gadungol farto wuro wi'atengo mura rowani mura ton on to en dari himbe ittama yonki sanne fa jonkan adadu on fa hannen e lawi wobbe wi'a be gadi kema joyo wobbe du wi'a be jottaki ton en ko labi ni nyalade de do kautal burungal mawgo der adnar fu bi'atengal onu liccal mudun kitantongal sariyaji bibbe adama yahi jeyde mura be gadi dartiru te jidi e tawabe der mura annube wakati itol yonki ngol en wadi no dum wadiri nanube no dum wadiri be jammi ko be jamata jonkam be binni dawtere dede ko be nani do ko e binni be kolli hane sogeji leedi mali e sogeji leedi russia wiyata be Wagner kambe be itti yonkiji ko buri hane bi adama keme joyo baka majun jawdi be bujjidum be teti jawdi ko lati jonkam chardi en do e kange en do iridun don e bannu ko himbe wodno fa hannen du ko lati ngankan badibajiji goddi be gadidun ko dai tan 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 te kollika kambe onu amma horebe leedi mali colonel asimi goita be gollidinta be bi penenu be jabai be jardake ko onu holli odun labai fewre woni don en to en dari dewte binnoje habaruji der leedi meden do ko heewi warti do habaru ngun en to en kojam ko chutorten taw dubol tubako jonkan bien ujnaidi de laso edidi kan wonno rawani lewru mudun tatabol den wonno ko himbe hane jon kan keme dudde ni wana himbe hewre wana himbe keme dido ko labi e dum buri non non kan woni ko itta yonki nyande mudon do inne jonkan ittol yonki na nangol na kabidol himbe ladde do inne majunum be keba jonkan be barira non non be gada ko handa ko dai dai en irdum do e bannu no dum wadiri non to en dari jonkan kambe horebe leedi malikan be lanni hane kambe kam be anni be bari be himbe ladde non kambe himbe ladde be nanani e nokure nen kan wonno mura don tawi wakati mudun lumo mangugo mabbitama der mura don der leedi mali e leedi meden dudde sayelen do tawan lumoji mawdi mawdugo e wade wakati e wakati jonkan moy foko wodi sonnata wadda sonna mudun donkan dun wada hani nyalade setta den dun wada dun sankito iri lumo ngodon nun jonkan jama'ar nen en yahuno ko kambe horebe leedi mali be nani habaru hani himbe ladde yahi ton fa soda nafaji e ko yarta ko nyante gam heba natida der laddeji jonkan jodo heba hakkilo mudun e fukki no enani dum be bi kanjun yari be ton no be jehidu be chubi be pami be itti yonki be kan himbe ladde tannu ka woni ka kambe horebe leedi mali be kulli dem be bi kambe be jardaki ko onui hali o e jeune africa dewtere wi'eten non non be bi to en dari ni ko woni dum dum wadu nun ko wadi on en wadu nun lewru tubaku tatabo nyalade mudun laso e jiddi be bi nyande gonga wala fu sikka lumo mango numa bita nyande mudun der jonkan leedi ning en leedi mali don jeede mudun nokku biyetedo mura be bi nyanna mudum ko lati jonkan sogeji ummake wari der wuro ngon en no e garata duta dari lanaji piroji kambe gardi taw lanaji piroji no be jotti daga do tombe puddi taw e be jofa jabe der bibbe adama jonkan tawabe der mura don en wombe lumo e wombe nokkuno kuje godde be pida dun jabe den nun jonkan ko be chakitoy be jippi no be jippi sogeji jonkan di mali fama e be Wagner be jogontiri juude be naati e wuro ngon en be bi kaden wobbe lilde der mabbe sogeji din wara kaden be wallabe gambe pami golla nya en altekki sanne be gadi hane nyalade tati der mura don on jemma e nyaloma be bara himbe ni wonno no jeune afrika hollirika amma be bi kambe jeune afrika wala fu e sikka hane subakan laso e jeddi lewru tubaku tatabon nyanne dum fuduno der mura don on himbe ladde wari don en wala fu e sikka jeune afrika be bi himbe ladde wari nyanna mudum be gari be ji amadu himbe lanni no be garun gonga jonkan sodugol ko be nyanta e ko be jarta dum woni ko jeune afrika holli be bi dum waddi haraka en jonkan jeune afrika e labbina fa hanne kambe jonkan kautal kitan tongal sariyaji der onu be gadi dartir mabbe be binni du ko be GO en ko be GO to gonga ni wela bay setta e dum metti e dum nawi to ni to fami no dum wadiri to tawi gonga irno be bi irno dum wadiri kan amma dewte dudde wi penenun ko onu wi o en penenun ko gollal jonkan wadube dartiru holli nyalade do den be bi to en dar karang do biide horebe leydi mali kam to en daari dun tafanu pene nun tafa dun fu dun jooda nun e suudu miila jonkan umen wiyete no watta ko inde ardibe leydi mali halka ko jonkan leydi mali nin em kambe tawabe farto mura na biyen wobbe bibbe leydi nin en ko heewi berde mudum meltana ardibe leydi nin en dewtere wiyetene lobba kambe nun buri halgo ka lobba be bi to en daari ni no onu wadiri gollal ngal nandu nun hane be biya nun be gadangal kambe onu ben goddo nun lilibe ma wobbe nun lilibe wiibe joodo be daara be tafa gang e anna onu der adnardo e hola wodi du darlede de fukanon kan wala futo dulli wonugol jon kanko be bi e yawa gollirego kambe lobo be bi wala fu esika gokka woni don en be kokka nun tawte lawol be elanum te jahbe tafa iriko be tafi o en dum woni ko waddi jon kan fitnaidi do din gang kambe dun haydindi be kambe lobo be bi hannen o der leedi mali no colonel asim goita e hoddi be mudum woni e daruri jemma e nyaloma no watta ko janwarta hanuno nun onu tappana be kelle yettabe manabe wallitabe du amma handa wi e kaden onu fa onu kannu warata tafa iri halaydi do en tawi du ko wadi on jonkan fudama e yeggitane de onu warta der makka boninaka dunchaka jonkan no watta ko fitina ummo hakkune bibbe leydi na bibbe wuro farto be coro murado e kambe horebe leydi lobbe bi dun dai dun wadaki to tawi jonkan onu ha waway tappani be kelle kam handa no wi e wadi iri dun don dun en be jonin do ko laabi dewtere na dartirungol onu wadi fa wurtini dewtere mudun dartirungol wala fu e sikka ngol subi ko du maudo an daraado annun ardi adnaru to wiyama potal ware darte annun dartatangal annun wadatangal handa chuba ama kambe do jide mabbe onu subi jonkan fitina ju acci haraka jam kam dun woni ko lobo kambe kam be bi be kebi be pami ganto en dari ko e binni o ko tafa nun penetan nun ko be bibe nani o dum fu halaji nun daidi jonkan ko tafa tan ko laati ko umminta hakkiloji hina wiye ko waddata jam der leedi nin en be bidu kambe lobo e mila hane tuba kobe leede tuba ko e mawde de be gonunni e be dari jemma e nyaluma semme e semme no watta ko be kalka leedi mali be kalka leedi mali be darti lab majum boyi jonkan daga asim goita lami be gala fu e be jitti to lab majum be goni e be darta kan acci ko be tafi iri halaka do kan amma kambe lobe be bibe koli gan labi duddi to en dari dubi jawtude be gadi no e gatta fu kambe tuba ko be bawai non nun lawo ngol do du goddum fu wadata der leedi mali nin en fitina nga be dartata nga wadata gam bibbe leedi mali fami wodi du anniti jonkan gonga on to woni kautal e wiye ONG yere wolo kambe be lati nun jonkan kautal hakkune bibbe leedi mali kambe asim goita kambe darani e be yani dum bawo do no jogori lamare mudum e bi kambe kan e be gondi e mudum malikile dewtere wite nonon be bi gonga wala fu e sikka yere wolo dewtere na nabi en walde ne en ONG yere wolo horebe mudum be bi ko onu winni o yo pene e bi ko onu winni o sentene wadi be bi ko onu winni o jonkan dun latike toñe tumugol neddo ko anana be bi dun don dun latike ko dai gam ko wadi der mura o be bi kambe yere wolo to gonga halete du tariki kam dun latike handuno nun wiye kambe so geji leedi mali be manama be kellanama gam be gadi golla lobbal ton en no watti ko e burtini no kuje den en sentene to gonga fa moyta de gonna moy woni e hala gonga nga e dum woni ni ko jonkan de otere wetene le pays be goni e yamito be bi ko labi ni hanen o gonga on kan ko yite jonkam der kambe hore be leedi mali ko e goni e kala ma ko onu hali der dun nun gonga on woni gonga na on non fewre na on don jonkam moy nun hali gonga moy feni hakkune dido be dum woni ko le pays anna acci ko be yamito e bi jonkan ni bayso maybe bembe fun tawi jonkan hane be himbe ladde bane le pays e be ciutora no hamadun kunfa e hore mudun o hollino wakkati mum o wi himbe makko yahi ton en dar mura don hane ko burta chapantato mabbe be don itama yonke le pays wi ka don e be ciutori be jeggitay rowani den hamadun kunfa halinoka den kan labi hane himbe ladde gonga fu na on don ko hore be leedi mali holli o wala fu e sikka nokku kan gonga na on don gambe bi himbe ladde bembe nanani dun yaari be ton to le pays holli Hamadu Kumfa e hore mudum haluno ka wi himbe mun ko burta chapantato itama yonki der fitnaaji din e ka don no woni e yahidan don e to endari du hanen ono fitnaaji woni e enchira der Lady Mali wakat sira deutari betono nombe bi kambe kan hakilum e kokata horebe Lady Mali na bien led made in Africa do sey dum hauta so geji led Africa gorgari do be jugontira juude be darno be gatta ko e burtina himbe ladde be der nokuno kuje made accudu der Lady Mali waji mudon woni mo wakat sira hokki jonkam der led made de bitire Senegal Senegal tondu ko wodi samme ton kan wono fa hanen hala Ousmane Sonko hala Ousmane Sonko kay be podon tira arande kan o gosano ma do hala ko wiya o tumi jonkam kan ko ministre biater o mambaye nyanga e nokugol wada nokasuda der jawdi ni hokkano gollirana bibbe leedi do hala ka don kan o tajanama lebbi jeego kan ko Ousmane Sonko o woniri joni wuro to talata yawtun ne do e hanno wiye kaden o wurtike gosirde do hala jonkam suka debbo biyanodo o waddi ko handa der gollirde mudon do ka don kam to endari dum fitinaji ummike kaden sanne fa wobbe dum mayi dem Dakar actu dewtere wite nonno be bi fartube chorde jiginsho kanko mer onge on ani Ousmane Sonko o mer jiginsho no o yidi dartigo la mare fartum dum wuli sanne gam bibbe wuro jiginsho be bontike be murti be bibbe jabay be jardake Ousmane Sonko wiye nangete no yare gosirde kan den to endari walfa dewtere wonne wite nonno be bi fitinaji wadi faadu police goto itama don e yonki mota police en kanka den yabimo tawi o jipino non don jonkan no kaaje tobi e mabbe bibbe wuro fidibe kaaje fadibe kaaje faadun yotti nokku mota kan do doggudu mudum be annabe jeggiti o woni ley kanko on be jehi be jabmo be itimo yonki dum wonno ko wadi do biide walfa Ousmane Sonko to en daari ni jonin do e dum wondi e dum fodon tira sene plus deutere wonne wite non no e bi kambe kan ko be kebe paami Ousmane Sonko e woodi hannen o jama'are accudu sukabe jokolbe e daranimo sanne gam jigin show don on ko laati himbe makko yibbe makko sukabe jokolbe daga jigin show fa gureje mudum godde sukabe jokolbe en walu nun fiili wuro makko kambe reeni mo jonkan jemma e nyaloma be do wona don subaka be do wara lasara be do wala don be do fina don nombe goni e be gadira gam sugeji to hegina yaha nangamo kanko Ousmane Sonko wuro makko aujourd'hui fartoleri Burkina Faso e bi kan accidu ko talata yawtune hanuno kanko Ousmane Sonko o yaha gosirde o yahay gam be tawi to e bi be garna mu fudum wadata jonkan be posini nyalane kaden be bi sey talata warorne do ko gosi biyanodi gosetedi di kebe di mo intine do woni ko be kebe kolli jonkan ni to darama daga fitina ka ka fuddi kanko Ousmane Sonko o wi do penenun o yida wi o nangama jonkan o yarama gosirde gantan to hegina o darta la mare gantan yiraka o darta la mare makisal du laba hane jipoto la mare nandunu hane yidun dartugo la mare lawo tatabol dum acci ko jonkan halaydi edi lawi lawi jeune africa be bi non kanandi gango kan habaruji gon fuddi e wurto joni e holla hane ike goso mawdo gon wakati gon dartir gon wadama do hala suka debbo o no wi Ousmane Sonko wadi dum ko handa ko wada dartir gada ngol gonga gonnodo on o jabon kanko goso on de rol ngol den o birgiti gonga yidin o tafi pene pene gon o watti no watta ko Ousmane Sonko nata jungo bawo majundu to endari gollidobe e makisal goto kanundu e nandi e tawa der tafube halaji jonkan accudi hannen o Ousmane Sonko e yida wi ya rama gosirde do hala jonkan suka debbo piyateedo aji sara to dum e bannu woni don e moy woni kalo gonga fa hannen e handi jamtoden ka don ko labini to nyoli kan luban sakrai fulbe haraka politika kanun don e hannen subaka du do wonta daranto mi on bangal habaruji meden binar der dewta Afrika mi yettaw e ketnaade maji Abdullahi Bombia fofo modon bien Allah hewtina en kaden alal en jandi en jandora.